mulimba emisolo negirinyanga mutunula mulimba emisinde gyo gyemutugobanga mubanja masiri zemuteeka ku maduuka era nga mubanja iwabula mulimba abantu mwe mubayisa bubi mulimba mulimba baba balina mwesuubi naye musembya omusuubuzi n'akaaba nemubulawo nekyemutaasa n'ennyanja nemugitwala era omuvubi n'akaaba obutale nemubutwala era omulimi n'akaaba bawa talikaaba talikaaba bawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma bawa talikaaba talikaaba bagisenda mama tanada omwana nagagaba ngebigezo tebinada amato ne bagabowa omuvubi neyekyawa omuvubi akaba ngaloni tenagwa boda boda nebuzikima omuvubuka neyekyawa watugende namubanja nti loni tenagwa bawa talikaaba talikaaba bawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma bawa talikaaba talikaaba bawa talikaaba wano mulimba ebintu nebirinyanga mutunula kale mulimba emisolo negirinyanga mutunula mulimba emisinde gyo gyemutugobanga mubanja masiri zemuteeka ku maduuka era nga mubanja iwabula mulimba abantu mwe mubayisa bubi mulimba mulimba baba balina mwesuubi naye musembya omusuubuzi n'akaaba nemubulawo nekyemutaasa n'ennyanja nemugitwala era omuvubi n'akaaba obutale nemubutwala era omulimi n'akaaba bawa talikaaba talikaaba bawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma bawa talikaaba talikaaba
bawa talikaaba www.djericom.com